kuja Betty
behind the beauty.
Betty mina kujali wewe, mina penda wewe, hebu mina kumbuka wewe, mina jali wewe. Mina penda wewe, mina ngoja wewe, hebu mina kumbuka wewe, mina jali wewe.
Na mochana mi bado sijakula, nanzani mi nilikosa sura. Wanajua mpenzi ya kuiko tamu, tamu sana kama sasa. Nyuki wa papa na uwe mama walikachonjo, nanzani wanakupenda. Badi otanyisi orikitiri diyote kakinyalo soute. Temba iko wo Beti nyangwiri kwa Riki korikiza. Badi nyaludri kwa Tenwari kaminda sunti. Badi Yaluti kwa Betty, sweetie.
Mina jali wewe, mina penda wewe, hebu mina kumbuka wewe. Mina jali wewe, mina penda wewe, mina ngoja wewe, hebu mina kumbuka wewe. Mina jali wewe,
bari bati yoriki yote kakinyute. Nele lo sorry si babo zinye mani kasurupesi ye. Intreti linyo kuimani ku ituati mowo ini asira. Ebwe kamati magai matia indo pilosi. Nele josi tirani to kaya wo badi Betty sweetheart nyeya unikamare nyisi. Betty hululu Betty nyewe kumarutira. Za kokoni tupa transporti e season k pare e body hi maluka muzula ni kwani nyini da Betty nyengu yai tomanya wolo boneri basi mutri kisa kama ko kabisa lulumani yai transporti nyengu tikwa dite inabsi hofupi Betty ningureyo kandadi ovura tupa kengu yai. I'll see. Hey, Kasira, what do you guys think?